Turn makeup on the beat.
Okay.
Just to show them we can do both. Kinipa beat na chana utusema boss. Ricky, Missy Tabi Ricky, fundi wa muziki, wananita kisiki. Hey, dema kwa kisema simpendi konde boy uyu. Ujueka ni game na kaliwa buyu. Endele kungoja mchicha ujekuwa mbuyu. Usijifanye huni skinny, I'm talking to you. Atuna TV na atuna radio.
Radio.
Yes, of course, we run the city, yo.
City, yo.
Heat after heat, I can see yo. Kichwani haziishi matio. I'm a genius musician, leo nakarisha marapa. Wene chuki na mimi, wacha sema na gitapa. So many sacrifice, yo, adi kufika hapa. Kifo mnizike kwa shima kama Benjamin Mkapa. Nyerere, easy flow, dadazawa na chuma tembele. Singeza liwa mtwara na isingeza liwa mbele. Kama ningecheza mpira ni level za kinapele. Kwenye mziki nimeletwa ni wazime makelele. Mi uwa nafanya visivyo fanyika. Uwa gana chana visivyo chanika. Bora muombe kungana mutu. Tanisulika
ukifosi kushindana nika
wafunika. Ina serikali kumbia mizuka, kumbia mizuka, kumbia mizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo. Serikali kumbia mizuka, kumbia mizuka, kumbia mizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo.
Konde gang, serikali kuu ya mizuka. Ukitaka vimba nuna pasuka. Picha ndo linaanza kumepambazuka. Vipi mlosema eti nimekurupuka. Hey, squeeze wanataka peace wa party. Kumbe ni nyoka wa kufugwa wangati. Mnyama mkubwa wezi mshiki ya manati. Mina ito tembo yani big elefanti. Ana anado, springi matumbo. Mjanja siku zote wagafuati mkumbo. Tena sina time ya kuandika mafumbo. Changu si chako wai tupigane vikumbo. Ebwana nipe nikupe, ushike utupe. Nilipe nikope, kitanyu nikute. Niko na wanangu tunakula ndum. Leo ngombe wa maziwa mekufa kwa sum. Serigari
kumbia mizuka, kumbia mizuka, kumbia mizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo. Serigari kumbia mizuka, kumbia mizuka, kumbia mizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo.
Hey, when I say serikali mean that we own that shit. We own that shit. Konde gang for everybody. Everybody. Whoa. Homemaker.
Homemaker. Ino serikali kumbia mizuka, kumbia mizuka. Kumbia mizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo. Serikali kumbia mizuka, kumbia mizuka, kumbia mizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo.